Oh yeah. Saba. What's up?
Carolina baby.
Okay. Napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko fiti na my boys na mandom. Ukitu unapiga chuom, ukitu unapiga chuom. Ukileta piti piti unabadilika
form. Hey, napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko fiti na my boy na mandom. Ukitu unapiga chuom, ukitu unapiga chuom. Ukileta piti piti unabadilika form.
Niki roll, nimetoka ghetto. Nimetoka ghetto. Nimetoka ghetto. Nimetoka ghetto.
Oh yeah. Kuja pole pole buda, ukikuja faster utapata right bro. Ghetto kwa pole na mashore na nikole, usikuje fight yo. Cheki, kani biz mavis na ngwaisi please, nina biz na shy locks. Skiza please, ghetto imetoa wasani wa moto kama Shaito. Eko Dida na Kingori ni wa ghetto pia. Abdu Dida na Kingangi ni wa ghetto pia. Ni Mogonda, Kani Ngori, hatunanga fia. Cheki dia, boobs funga ndani ya masindiria. Napenda umo home, napenda umo home. Mukiniona niko fiti na my boys na mando. Mukituona piga chuo, mukituona piga chuo. Mukileta piti piti.
Napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko city na mapoi na mandom. Ukitu napiga chum, ukitu napiga chum. Ukileta pisi pisi unabadilika form, yeah.
Napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko fiti na mapoiz na mandom. Ukitu napiga chum, ukitu napiga chum. Ukileta piti piti unabadilika form.
Nimetoka ghetto.
Nimetoka ghetto.
Oh yeah, hey, nimetoka ghetto. Hata Nikki Paul, nimetoka ghetto.
Nimetoka ghetto.
Oh na na na, nimetoka ghetto.
Nimetoka ghetto. Kila siku zangu ni madrinks na mayank. Bad bitch, mendo wapele kanga na ring. Apana tambua kila mizangu ni masheng. Sila bangi pungi na pindanga tumujulu gang. I don't beg, niko na gang, niko na gun, niko na plan. Na full cash, ni throw bash, tuwashe shash. Tupige shot, hey. Napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko city na maboy na mandom. Kituona biga chom, kituona biga chom. Ukileta piti piti unabadilika form, yeah.
Napenda umo home, napenda umo home. Ukicheki niko fiti na maboys na mandom. Ukituona biga chom, ukituona biga chom. Ukileta piti piti unabadilika form.
Mogonda gang. You genius?